awusethe ma ulokuhle lo mutshele okebhizi ethi uzombona kahle uzombona kahle angazi ufuna ukungenzani. 저래 전화 다들 그래서 헤헤 아빠
Holy Ghost. I love a dumb skeleton man. Yes. Topa.
Ah, yeah, I need my quack. Hey, hey.